It's your boy, I'm Isawa Dem. Isawa Dem. Petrels. Unali Records. Nakuitaji. Nakupenda nakuitaji. Wewe ndiyo wangu. Sito chuka kukupenda jo. Karibu nami. Sini lingi mami. Moyo wangu sha kupenda kwani. Sito pinda penda tena girl. You are my final destination girl. Amini nikisema nakupenda girl. Nipe hagi mami.
Give me a heart.
Nipe kusu mami.
Give me a kiss.
Nipe hagi mami.
Give me a heart.
Nipe busu mami.
Mimi ni wako na wewe ni wangu. Kazo zitaenda mahali talipa. Mimi ni wako na wewe ni wangu. Kazo zitaenda mahali talipa. Nakuitaji
mika.
Nakuitaji
ni wewe.
Nakuitaji
mika.
Nakuitaji
ni wewe.
Mimi ni my life.
Mimi ni my heart.
Come on back ya.
Come on back ya.
Mimi ni my life.
Mimi ni my heart.
Wakusema
na waseme, mwishowe watachoka. I don't care what them say, girl. Tumetuka mbali, na bado tujafika. Bado tunasonga, It's you and me, me and you forever. We gonna hustle, VBS alive. Pop.
Ni kweli na kutaji, that's why na kupaji. Come kwangu mami, hata mimi tu daddy. Na kupenda baby kwangu we maridadi. Shukuru Mungu kwa kunipa hizo watu. Na haidi nda kujali penzi letu si ajali. Na uchoni na usijali na kutenda toka jali.
Nakuitaji
mika.
Nakuitaji
wewe.
Nakuitaji
mika.
Nakuitaji
wewe.
Minibu ni my life.
Minibu ni my heart.
Come on back ya.
Come on back ya.
Minibu ni my life.
Minibu ni
my heart. Come to me down.
You're hotter than them. Have you know that? We love the way you smile, we love the way you look, so pretty, so nice. When we look in your eye, we have to go crazy, we have to go mad. The way you wind, wind your body, you make me hot, have it up, boom, boom, When we touch your body, we feel like never before. You drive me crazy, and that's for sure. Promise to love me and never leave me. Anywhere you not need, anywhere you not want, we have to go gone. Cause God, you're mine. Cause God, you're mine.
Cause God, you're mine.
Nakuitaji
mika.
Nakuitaji
wewe.
Nakuitaji
mika.
Nakuitaji
wewe.
Minibu ni my life.
Minibu ni
my heart.
Come on back ya.
Come on back ya.
Minibu ni my life.
Minibu ni
my heart. Come to me
ya.
Mimi ni wako. Wewe ni wangu. Zitaenda mahali talipa. Mimi ni wako, wewe ni wangu. Kaza zitaenda mahali talipa. Baby. Petrels. I'm Isawa Dem. Onali Records. Baby, you're my pop.